Te whanake tuatahi, te kākano. Mahi nama te kaumārua. Exercise 12. Whakahuatia mai kua ngā ingoa nei. Please say these place names. Here are the place names for you to practice. These ones concentrate on both the air and the air sound. Say each one after the native speaker models them.
Kemureti, Heretaunga, Nepia, Teteko, Tepuke, Te Aroha, Te Rapa, Onefero, Kerepehi, Pukemiro, Fenuakite, Paremoremo, Mangere, Whakarewarewa, Te Hoe, Te rewa rewa, papa toi toi, onehunga, puke kohe, mere mere.
Hakatere, te wai harakeke, o te pochi, hawea.
Tēnā koe, kaua e moe, whakarongo ki te tangi a te koe, koe a koe, koe, tēnā koe. Tēnā kōrua, kaua e pōturi, whakarongo ki te tangi a te mōhua, 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 tēnā kōrua. Tēnā koutou, kaua e mataku, ki te tangi a te ruru o te poe, kou, kou, tēnā koutou, kou, kou, tēnā koutou.
Hei, kōnā rā mō tēnei wā. Goodbye for now.